Ukiniona kwanza sema Bishop, na namshukuru Mungu sababu yake niko. Kai flosi yangu basi ni ya kweli, najaribu kupumua na siwezi.
Bishop,
huyu jamaa, huyu jamaa woni jua kaa Bishop au pia Samnoti. Jama ufanya mashori kwa kamara 40. Kila siku lazima nipige Mungu magoti. Asanja kunipa kipaji yangu siya kukopi. Nimekuwa ka volcano chini for so long, na sasa nalipuka wasani ya so gone. Unu wakati wangu kwanza na wapa kionzo. After his ita flow inje kaa mkojo. Wajulisha beshte zako vile mi ufanya. My check one na duna dema nani hanya. Si wengi wanauliza huni Bishop waina gani. Nasumbuliwa kila mali hadi kanisani. Karibu ndani ya dunia yangu unasikia vipi? Hata usiseme kitu mimi mwenye nasikia fiti. 360 degrees na kupindua. Kwangu namba kaa zero please ajaikuwa. Huyu jamaa B-I-S-H-O-P. Huyu jamaa B-I-S-H-O-P. Huyu jamaa B-I-S-H-O-P. Huyu jamaa B-I-S-H-O-P. Nili take time kutoa ngoma kwa haraka. Nijitulize nisikize vile roho inataka. Wengine walikuwa mafala sasa wameshtuka. Tuliwaona wakipanda sasa wameshuka. Lakini ngoma tuko nawe hadi siku ya kufa. Pamoja ka DJ Adrian na VW Yellow. Pamoja ka simu zote na zina hello. Na hii ni genge mziki yenye sisi tuahubiri. Tunafagia zote mwili roho na akili. Na ka upeni ngoma zetu sijisumbue. Nina moja neno tu jishugulishe. Na tena narudia tena jishugulishe. Nina MBO refu na mini mfupi hivi. Move moja baya demi yako hakushiki. Anakudak jona jona ni anajua kazi. Huyu jamaa B-I-S-H-O-P. Tuliza na wasikiza wanalia nani
Bishop.
Huyu jamaa B-I-S-H-O-P. Huyu jamaa B-I-S-H-O-P. Huyu jamaa B-I-S-H-O-P. Huyu jamaa B-I-S-H-O-P. Najali kazi na kila siku niko busy. Nipate hela nisikose mtu kunita hazi. Niko book toka Monday hadi Sunday kize. So I guess unaweza sema muku wanga busy. Pesa na gari ziko zimeletwa tunakuvani. Pesa maziwa na nyama zinani chill kwa line. So shorty, I'm in no hurry. Just take your time. Naifanya na nahita tabila controversy. Yapa ni skill kamili MC baki bila say. Wepige bow kani kali today Pascalo. Na kaina bow itabidi chalumeleilo. Bishana na mimi alafu tanza kujishuku. Kumbuka muishi kiambu so usikuje huku. Pigia DJ simu request ngoma yangu. Na ka uwezi nisikize kwa album yangu. No relax, sasa ifuate flow yangu. Huyu jamaa B-I-S-H-O-P. 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 Huyu jamaa B-I-S-H-O-P.